Y bueno, en Jalelu. En Jalelu ya, güey.
Dime lo vi.
Ah, no. Anfunu xam, funu xa, güey.
Mi nanja de la manche.
As people de de usina bantu ukhala ukuhlangana naye ne ukhala ukumbhoza nje ungamazi
yimi loyo
is one of them as umkhalele umuntu kumxebula
him loy manje
awenzanga lutho kodwa when uyile type a route ingakhuluma dina ngabe fana nengane ingane ekhule ekhaya ekhaya lingafundiswa uthi noma uvakashile uhlele emasofeni seyithatha ifoni yakhe ithi ifoni yakhe yale magame funa ukuyala incinze yo akangazi nokungazi le ngane seyifuna ithatha ifoni yami what igibele lapho ngigqoke i-Star White igibele impahla zami nginyathele then ngisaya somewhere iyanginyathela uma wayethuli so ufana nale yonkani wena
okay nonsense
uyizwile leyo nto
nonsense
Kona ngeke kubedulu ukuthela induku.
Hayi ngokhahlela mina.
Unenkani enozodwa.
Ngabuhlungu. Kodwa I so wish
ukuthi nginwebu hey
manje.
I understand.
Ukubala ushukela.
I know ukuthi ready ukuthi.
Yeah.
Ungiqinisile nami
kabuhlungu.
Yiko ngifuna ukuza ngenye indlela.
Ngizokunyathela.
Kodwa kugcina kwenzekile kona.
Ngizokunyathela futhi. Shaw bese uba.
Kuso. Feza amaphupha ambaba. Uthi gcine ngiye i-completion le mission.